Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Dumela bana ba modimo, ke le dumedisa ka lena le le matla, lena la Jesu Kriste mripulusi ra leboga, ri tle gape go bua ka setlhogo se se reng se we want to see Jesus, re batla go bona Jesu, ri tle go buisa go tswa mo bukeng ya Johannes chapter 12 verse 22-23. There were some Greeks there too. These were some of the people who went to Jerusalem to worship at the Passover festival. They went to Philip, who was from Bethsaida in Galilee. They said, "Sir, we want to see Jesus." Philip went and told Andrew. Then Andrew and Philip went and told Jesus. Jesus said to them, "The time has come for the Son of Man to receive his glory." Ka Setswana e re jaana ga bogo le bagerika bangwe mo go bone ba ba ileng go obama mo modirong bao ba ya kwa go Filipi yo e leng wa Bethsaida wa Galilea ba molopa ba re morena re rata go bona Jesu. Filipi a ya a bolelela Andrea mme Andrea a tla a nna le Filipi mme ba bolelela Jesu. Jesu a ba fetola a re lobaka lo tsile lo morwa motho o tla galalediwang ka lona. A re rapele modimo wa rona re leboga lentswe la gago le re le buisitseng, bua le rona ka lona morena, re go mametse gore tsotlhe di diragale ka fa thulaganyong ya lefoko la gago, re ba botlhe re tle re feleletse re bone morena Jesu o e leng ene mosimolodi le mofetsi wa ditumelo tsa rona. Amen. Tiragalo e ke tiragalo e neng e diragala mo Jerusalema mo e leng gore e ne e le lefelo le batho ba botlhe ba neng ba rata go ipona mo lona, because modimo o neng a direlwa ka nako eo go ne go tumile thata gore ba Israele ba Juda ba ke batho ba ba itseng modimo. Yaanong o mongwe le o mongwe go sa kgathatsege gore o ne a tlhaga ko kae, o ne a rata go ipona fela a tlile ko Jerusalema, a tlile go obamela. Obamelo ya Jerusalema e ne e tumile, e na le tumedi ya gore wa obameng ka mo Jerusalema ga a kaka a obamela fela a tswa a sa bona modimo. And-e sa bobedi e ne e se fela go tla go obamela fela, ebile e ne e le nako ya Paseka, nako e neng e tlotliwa thata. Batho ba botlhe ba tla ba batla go bona ba e le karolo ya Passover e. Jaanong mo go bona go ne go na le bagerika, batho ba neng ba sa itse modimo. But these people ba seke ba impressiwa ke gore rona re ile ra obamela, rona re ile ra tja moletlo o le wa Bajuta o mogologologologologologolo. Mo meweng ya bona ka mo botebong ba bona ba ne ba tlile ba utlwetse gore go na le Jesu Kriste wa Nazareta. Re di bone tso tsotlhe, re tshegofaditswe ke dithero, re tshegofaditswe ke the program of the churches, mara re sekebe ra boela gae re sa bona Jesu. Wa bona matsatsi a bana ba modimo re na le bothata ba gore re kgotsofatswa ke dilo tse dinnyane tse e leng gore di sira matlho a rona go bona morena Jesu. O ka re se e ka nna lenyora le le tsogang mo dipelong tsa rona gore ga re rate go ipona fela re tlile dikobamelong on Sunday re worshipile re utlwile lentswe la modimo, mara re paletswe ke go bona Jesu, because dikereke tsa rona matsatsi a ga le ka lebella go na le dilo tse dintsi tse di dirang gore batho ba feleletse ba sirega matlho go bona morena Jesu, le ga ba kgone go phunyeletsa go tla ka mo ntlong ya modimo. Go na le dilo tse dintsi tse di tsenang tse di utswetsang batho lenyora lele la go batla go bona morena Jesu. Go a lwewa ka mogare ga dikereke go lebellwa batho, go na le gore go lebellwe modimo. Go na le dilo tse ding tse e leng gore kwa bofelong bana ba modimo di dira gore motho a latlhegelwe ke seo a se tletseng, mare bagerika ba basekebe ba itumelela ke tse di itumeletsweng ke ba bangwe. Ba re morwa rre re batla go bona Jesu, a re nne le lenyora la gore re batla go bona Jesu. Matsatsi a ba go bothata gore batho ba tle kerekeng ka gore batho ba sirwa ke batho gore ba seke ba bona Jesu. Batho ba sirwa ke lerato la tšhelete gore ba seke ba bona Jesu. Ba sirwa ke tsela re dirang dilo ka yona mo dikerekeng gore ba seke be ba bona Jesu.
ba bone fela drama e di rong ka mogare ga dikereke re entertainana ka mogare ga dikereke dikereke di fetogile show batho ba tla ba bone tse di dirwang ba bona matla a rona baruti ba bona di kopelo tse di monate tse di leng ka mogare ga kereke ba fella fela moo mara bothata fela ke gore ba boela gae ba sa bona morena Jesu batlhanka ba Modimo a re kgarametseng gore batho ba bone Jesu ba bone le kwa ditirong tsa rona ba bone mo metseng ya rona dilo tse dintle tse Modimo a re tshegofaditseng ka tsona di sekebe di a nna tsona our focal point ga re tla mo ntlong ya Modimo focal point ya rona itseng gore ke morena Jesu wa ileng a kgwagetswa mo koteng ya sefapano gore ba ba mmonang ba bone pholoso Jesu Kriste o lentswe la Modimo le reng ge re mo phagamisa o tlile go ikgogela batho gore ba tle mo go yena a re tsweng mo dilong tse dintsintsi tse e leng gore di dira gore re latlhegelwe ke go bona morena Jesu batho ba bona ga o bua ka kereke ga ba sa tlhole ba bona ba gopola morena Jesu ba gopola tsele le tsele le tsele lebelela le di-adverte tsa kereke gone bjanong ga e di sa leyo tsele tsa gore Jesus Christ saves di-adverte tsa kereke di advertise rona baruti di advertise the leadership of the church di advertise menate e dirwang ka mo kerekeng di advertise ditšhelete tse di patelwang gore re kry-e entrance ka mo gare ga kereke re lebetse gore re kry-ile Jesu fela lentswe la Modimo le re ka gore re kry-ile morena Jesu fela re fe fela re sekebe ra sirega matlho ra latlhegelo bona Jono bana ba Modimo mo John 1 verse 35 go ya go 40 e re the next day Jona o ne a na le baruto ba gagwe ba babedi mme a leba Jesu jaaka a tsamaya mme a re bonang kwana ya Modimo baruto ba babedi ba mo utlwa a bua mme ba sala Jesu morago Jesu a retologa a ba bona ba mosetse morago a ba rae a re lo batlang ba mo rae ba rabi ke gore moruti mogo fa go phuthulolwa o nna kae a re tsamaye mme lo tla bona ba ya ba bona kwa nnang ko teng mme ba tlhola-tlhola naye ka letsatsi leo ya bo e le nako ya bolesome mongwe wa ba babedi ba ba utlwileng Johane a bua mme ba a sala Jesu morago bana ba Modimo oo ke rata temana e thata-thata-thata-thata gore Johane o ne a na le di-followers tsa gagwe o ne a na le barutwa ba gagwe ba ba rutileng ba ba neng ba dumela se a neng a se bua mara go fitlha mo e leng gore mole ga ba kgotsofatswe ke dithuto tse ba di utlwileng fela o ba fetisetsa kwa go morena Jesu a re tloseng batho mo go rona re ba fetele kwa go morena Jesu now batho ba bantsi re kapa bareri ba bantsi kapa baruti ba bantsi ke rona the end ge batho ba bone rona re a kgotsofala re lebetse gore re tshwanetse re fetisetse batho kwa go morena Jesu Johane ga a nna le probleme gore a ba bolelele ga a bona Jesu ga a didimale a re bonang kwana ya Modimo a re supetseng batho kwa go morena Jesu rona ka moso re tlabe re tsamaile mo lefatsheng re ile gae batho ba tla sala balla that's why batho ba change-a dikereke because ba bontshitswe baruti ga moruti a backslider batho ba backslider ga moruti a tlhokafala batho ba tlhakatlhakana ga ba itse gore a ba nne mo pholosong kapa ba tswe because ga re a ba bontsha Jesu gore Jesu Kriste ke ene wa maabane ke ene wa kajeno e tlo ba yena ka mosa khutleng batho ba sentse ba latetse baruti go na le go latela Jesu ka ke go bontsha sekai ke se o lebelele ngwana Modimo ge e le gore re latela Jesu ga batho ba ka bua gampe ka morena Jesu maikutlo a gago a o nna bjang ba kae batho ba le banneng ba re o seke wa bua gampe ka Modimo wa me ba lwela Modimo wa bona batho ba kampane ba emelela ga o ka bua gampe kapa wa se bue sentle ka moruti wa bona ba kampa ba emelela kereke yotlhe batla ba tla go go lwantsha ba lebetse gore ba pholositswe ba lwe ntwa ya nama le madi because ba dumela mo bathong go na le gore ba dumele mo go morena Jesu tlosa matlho a gago mo bathong tlosa matlho a gago o lebelele Jesu mosimolodi le mofetsi wa ditumelo tsa rona lentswe la Modimo le re Johane ga se ne a bontsha baruta ba gage Jesu o mong wa bona a dumela a ba a sala Jesu morao a re kgotsofatsweng ke gore batho ba setse Jesu morao ba seke ra sala kereke morao re seke ra sala baruti morao re seke ra sala ditsala tsa rena morao re seke ra sala ditšhelete kare dilo tse dingwe di tlile go go fifatsa matlho gore o seke be wa bona Jesu. Motho a itseng Jesu ga a kgotsofale le ga go ka tlala batho around yena mara o ntse a tla batla go bona Jesu. Bona monna o le wa sefofu wa ileng a nna sebaka mo tseleng mo le bana ba Modimo a kopa batho ga a ka kgotsofatswa ke ditšhelete tse batho ba neng ba mo fa tsone, o ile a kgotsofatswa ke gore e rile ga utlwa gore Jesu wa feta a goeletsa a re Jesu morwa Modimo nkutlwe, Jesu morwa Tafita nkutlwele botlhoko. Re batla batho ba bulege matlho e re ge ba bula melomo ya bona ba kgone go ikopela kwa go Modimo, ba kgone go ithapelela kwa go Modimo, ba kgone go bitsa Modimo ka melomo ya bona, ba sekebe ba tshepa baruti go feta Modimo because baruti re batho re a feta mo lefatsheng. Ke ba bakae baruti ba ba neng ba tumile ba tsamaya le Modimo ebile ba tsamaile mo lefatsheng go setse rona bana ba Modimo le kamoso, we will not be there. So a re bontsheng batho gore Modimo ke ene wa sa swing, Modimo ke ene wa sa fetogeng. A re bontsheng batho Jesu morwa Tafita. Banna ba ba botlhale ba ile ba tloga ba tlogela dinku tsa bona ba tla ba setse naledi morago ba batla go bona Jesu. Ga ba fitlha ba fitlhetse ka mo paleising ya ga Heruta ya ga Faro ba kgone go le go ya ga Heruta tshwarelo ngwana Modimo. Paleising mo go leng go ntle ke mo go tsewang ke mo kamogelo ya teng e leng ko Modimo, mara ga ba ka ba tsiediwa ke bontle bo ba gorogetseng ko go bona. Ba ile ba re no re tle go batla kgosi ya Bajuda e go thingitsetswe. Ba ile ba insista ba ikare ne ba itse gore ba tla go batla mang, wena a o a itse gore o batla mang gore moya wa gago o bone kagiso. Sa ka iyo le ene o ile a utlwela ka ga Jesu moya wa gae wa lla a re ga ke ne ke kry-a kagiso until ke bona Jesu. A siana a tlogela batho ba nneng ba mo direla a tlogela molekane a latela Jesu a ba a namela setlhare gore a bone Jesu because ga o batla Jesu ngwana Modimo you will have to push hard ka re matsatsi a go na le dikgoreletsi tse di dirang gore batho seke ba feleletsa ba bone Jesu Kriste. Go ne go na le batho ba bantsi ba ba neng ba tsamaya le Jesu mara sa ka iyo a lwela gore ene a ba fete mo tseleng a phunyeletse go bona morena Jesu. Se kwa kgotsofatswa ke gore ga o fitlha ka gare ga kereke ke kereke e kgolo e go nang le batho ba bantsintsi service tsa teng di organisetswe go gontle go opelwa monate go dirwa dilo ka matshetshe. Batla Jesu, tsena kereke e tla go bontshang Jesu, batla kereke e tla go bontshang Jesu, batla bareri ba lefoko ba batla buang ka morena Jesu because it is very rare gore go bolelwe ka Jesu matsatsia. Re bua go le gontsi ka go kgothatsa batho, re bua go le gontsi ka tsele le tsele mare re lebetse gore batho ba tshwanetse ba fetele kwa go Jesu. Banna ba le ge ba fitlha mo moletlong ba ile ba ne ba jile ba ne ba nwile mara ba re rona re santse re batla go bona morena Jesu. Ngwana Modimo re tswa dikerekeng o boneng a o mone Jesu mo kerekeng mo o ileng mo teng na? Because matsatsia ga go na le batho ba e leng gore ba utlwa botlhoko go feta batho ke batho ba e leng gore ba tsena dikereke, ba tsena ka mogare ga dikereke ba tswa ba utlwile botlhoko ka ditiragalo tse di leng teng ka mogare ga kereke tsa batho ba ba latlhegetsweng ke morena Jesu, batho ba ba tshwereng setso sa kereke, batho ba ba tshwereng melao ya kereke, bate ba tlogetse Jesu ba tsamaye le kereke ba tlogetse Jesu ko morago ba lwela kereke ba palelwa ke go lwela Modimo. Jaanong ke a go kopa wena ngwana Modimo gore dira ka maatla a gago a otlhe gore o re ke batla go bona Jesu. Ngwana Modimo re lapisitswe ke go bona tsele le tsele ka re tsone ga di fele ke tse dintsi ka mogare ga dikereke tsa rona, mara ga re ka bona Jesu mewa ya rona e tlile go bona phuthologo, boitumelo ba rona bo tlile go boa, batho ba ile go itse go batlwa go bona monate wa go tsena kereke. Matsatsi a gago sa le monate go ya dikerekeng ka bakala tse re kopanang le tsona go lwelwa maemo go lwelwa dithaetlele go lwelwa dilo tse dintsi re tlogetse Jesu ko morago re computer ka gore ke moruti ofe ngwana le maatla go feta moruti ofe ke mokreste ofe ngwa itse modimo go feta o mongwe a re boeleng re re we want to see Jesus mo lefatshe le le tlhakatlhakaneng re seke ra kgotsofatswa kore modimo re file mebereko re seke ra kgotsofatswa kore modimo re file manyalo re batle go bona Jesu le mo letsatsi le batla go bona Jesu modimo wa rena re a leboga ka lebitso la morena Jesu gore bula matlho gore ke wena mosimolodi le mofetsi wa ditumelo tsa rona re kgotsofatswe ke go bona wena mo gare ga dilo tse dintsi-ntsi re a leboga modimo wa rona bless everyone go fitlhelela re boa re kopana gape ka Kereste Jesu morena wa rona amen ke Bishop Lucky Mulwantwa mo Klipgat Mispa Bible Church 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.